Jcash.com.
Zeskolion senim fimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani sili pomo GP. Bantu tawa 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 Woi nae wati mpaka ni kugwesele Limomba rudi lobo katu kwensele Fwele fiatu la batite economy is badai Nolati nebo gai waba gai gai Tombe la bele gede Fyo mpile po kwa tmailo tayali payday Madajeo kwa tmaskara Jio natumu chepo toa kufuala Elonga ni mpya ndalwala Imitengo na shenelo lwanya Neifi ubunga butuli levi Zes kolion se nimfimfi Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani sili pomu GP Bantu tawa 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 tata tawa 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 tata tawa Tawa Na wapusa kumoku take Na wapwana pa inquiries Kutiche ya kangena masalaries Nishimwa yamba telefoni paka pizi Tawa lima
Na yama laitu kushupa Ngwe 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 na obike po kushupa Wala mbuna za kushupa Fyo obe fionga wambuna za kutumpa Nisali wala mbikira busy So you think your life is easy Uchiri nefe mofati Ina mbuna bofati Kwa tifeli mini disease Na impose mporto Ulo tempe miponto
Inisha kushemo
Shirishi muti sota waswemo Shake shiri mpanga lolo piemo
Munga butuli lefi Zes kolion seni mfimfi Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani sili pomu GP Bantu tawa 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 tata tawa
Tawa tawa
Tawa tawa Tawa tata tawa
Tawa tawa
Na wapusa kumoku chate
Tawa tawa
Na wapwana pa inquiries
Tawa tawa
Natiche ya kangena masalaries
Tawa tawa
Nishimwa yamba telefoni panga pizi Tamu aliemu
Holo ya funta don't call on me Nikose kwa ya funta Funda economy Ndinge chumu ticha bula ma branchi Sota mwanswe monolo kukwa tamotachi Koze chayuma Drainga kariba Ungoli hainga folio mpaka limba Kodi mutziwa Kwana mukubwa Nkani ya kwa kwesemu bwana mukuba Kakelo bago kama dino pusa Itani na kumozi na vapusa Maza yanga ni ya fupi ndine penguini Ina likutala langu rizo nili chengwini
Ife uunga buduli lefi Zes kolion seni mfimfi Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani sili pomu GP Bantu tawa tawa
Tawa
tata tawa
Tawa tawa
Tawa tawa
Tawa
tata tawa
Tawa tawa
Na wapusa kumoku chate
Tawa tawa
Na wapwana pa inquiries
Tawa tawa
Natiche ya kangena masalaries
Tawa tawa
Nishimwa yamba telefoni panga busy Tamu aliemu
They fucking lie
Yeah King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino nshiku, bone kafia muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense Wafile wakose Hapa nina market full place ilionze Mavans wanga walikuti jeka Shivangene leta kupasila permit Kigo palas tunga chito bweza Mwana rapa alibe playlist So we just watch and laugh Okay ni chani chiza ni kalifia Chifuka vons nilinavo Penikala ni hotel west Na mafans futi nilinavo Gelo wanga na bright future Kumbuyo raswa enchoma mumagago Enchot nilipalevo inango Mailo nilipondi nipoleka Kansku Facebook ya polika Kansi tuwa niteka putu mabeji tuwa njalatiwa Nipuwa nyila motoka those are cars We already drove guys Bintu vachiti aivovai That's why inalileke tuwele She weekend inenja mukuti ya go fi Pazeti ya pakisa comedy That's why in mankala nilipe commenti Nigwila na zea kalipo gwila Powea na pitepo kukoleji Ino ni time ya Plus I'm the fly strapper All these niggas be claiming the fly nanda Nalipe nanfuni kachainama Yeah, nalilwa lishefia pala COVID-19 Whatever you call it Walonga white nitea solidity while it's slow full of momolidy and then one last word to everyone and I don't mean to offend anyone unoni jemula wanyo wanina le kakalo wenza ka alion
Remember where you got it from. Zscoop.com.
A place so entertaining.